tekawe urondoro mutima umugaragu wawe mami umvugutire umindu igikore shogi kwiye munzu yawe kuko ahu ari ho honyine na nje nifuza kwibera uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe nami umvugutire umindu igikore sho gikwiye mu nzu yawe kuko ahuri Yesu nawe ahuri Mariyo nyine na ye nifuza kwibera
byanjye byatukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye Unyebuke mami Mbone mu maso hawe Uzuza mavuta Nitabaza wahaye Usubize mo kunezezwa Kunezezwa n'agakiza Unyebuke mami Mbone mu maso hawe Uzuza mavuta Nitabaza Yeah.